Munaka, dilato laka, akuna usili.
Remember where you got it from. Zambian Music Promo.co.
Akuna usili, kiwe na fela, ulinosi mwapilu yaka. Kiwe na liseli, kiwe na lizazi, mwalu basilu aluna, bana valuna bakulata ulu. Nataba useha lilato laka uyezinge mali kwa pilu yaka nataba luyezi amoho naitumela kumulimu zasini zazi mwavu pilu yaka Nibonisa zila kuena anizibize neni kabayeva neu siyo nataba useha lilatolaka lilatolaka kiwena
Remember where you got it from, Zambian Music Promo.co.